yamde sapo e tati do e Dakar yamde sapo e nayi to Paris bismillah mon e kabruji di
Aisha so
teddube hedibe RFI fulfulde on calminama bismillah mon e jonde men kabruji sariya Tunisie nyaawi jihadiyankobe njenayo nyaawore warngo tiagal ndebe gandita warde konunko koninke goto galle mum e hitande ujinaji didi e sapo e jeegom e aljuma hanki kadi suudu nyaawirdu wad boniyankobe ndu Tunis nyaawi yimbe sapo e joyi tuggude e duubi chapantate didi ha duubi chapande nay e nay kaso sabu jilledebe e ngunjangu faade e on koni Mali bibe leddi notima e kewal hanki no dangulama ngu to Bamako be gandini e be gondi e mabbe e wiide be jabaani jukkoje CDAO e UMOA fawi e do Mali jagorde tati lamgu bami kongud e yeso gal don dental e on saha do e der leddi Senegal bibe Mali e be denti do e der leddi ndi hilfaabe jokkondiral leede de e konunkobe denti to poro mo Dakar ngam hollide mette mumen e jukkoje de CDAO e do Mali ben hilifabe nyagimo yo jewte bura wadede hakune CDAO e hilifabe lamu jangal Mali ngam yaltude e tiadele e wiide mabbe ko Assimi Goita tan wawi nawirde leydi ndi no mojjire ketton hen jantore Musa Umar Bari
wonno faandare jonde de ko hollirde mette mabbe faade jukkoje de CDAO fawi e leydi Mali Ahmed Alassane Dikko goto hilifabe arnobe tawtrede den jonde
ko torra gondo e leydi men do ko dun tousen hande warde dun hollide ni ko CDAO wadi ko e jahadani hen parce que pourquoi e jahadani hen so tawi ni joomun jogdon probleme no hana no fermede deme do majere natte e hakkunde leydi e leydi
Hussein Soumano gardiude image no andina ko hakke mabbe tan be namdi
do abbe yibe wala leydi enamni ko hakke amen haso tawi ko mayde wala ni ko habda ko dum wade mele do balde garoje dum do wonta cinto
dartin gol ya ngarta wana hunde watindore Saidou Diallo
galuji leydi kanyum hore mum munyata dum do jota ngati so patu ari do joni patte kake ne jowi hayso ko Senegal nyamde mun he woni wawa tellade do ko ala do wada ko heddo to der ge
ko ra khumma ko la do kubal do nobe werlaje leydi Senegal tawtorama den jonde
ko fedde den no limi andinde emi ngondi e metede mali hibide min jonnani gal kulal gal sedia wo fawi e mali bede ero horejo makisal de jawroto no feewi sabu wona ngartam mum ko ngartam Senegal
e wi mabbe hebe jaadi e pellite de Assimi Goita jettata Bukari Ba
ko mali wi ko mum Assimi jotta fesa men bi duubi sappo Assimi do hore amen parce que o mo wela men o mo jokki lawol amen gol
e rango ko woto ko yo gomu sedia o jewta de jukkoje pawade leydi Mali sabu e wiide mabbe hayso tawi ko mali fawadum wona mali tan leptato hen Musa Umar Bari Dakar RFI
to bene paden horeju leydi ndi Patrice Talon woppiti sokonobe temedde nayo e chapande jenay e jenay ko dum hollirde kre banginaado hanki ben woppitaabe ne certi ko banno ko yimbe danbe ko buri duubi chapande jeegom taw lelim ko buri hewde e happu kason mumen decre o labbitini wonde yimbe jaggiraabe sabu wargo wala dilinde leydi hay labbitinde koppereje jeeyaka e golla jafagol Amerik natumi risi nabugol konukobe Ukraine ngam newnugol habugol Ukraine risi kanyum ne yeddi dum e wi mabbe Ukraine no hebi wadugol fiyande wala habugol konu Russia wonguto funnange Ukraine ketren hen jantore Fatoumata Sissawane
e tumande wadi bawto tumbodire wadude nde yontere hakkunde Russia e leede Europe tumbodire de hadali lural wonu galto Ukraine gouvernement Amerik no haji Moscou gila jonte sabu hibe tumiribe nabugol ko timmi konun kobe ujune temedere ka kero hakkunde mabbe e Ukraine fondongong e wi Amerik ko habugol Ukraine ko gotun dun Jacques Sullivan 17 do Joe Biden ko fati e kisal Amerik holliti jayde yanko ben e alkamisa e biol makko Moscou no miji wonde e Kremlin yettali taw pellital walla hebilanaki fisi fiyande ari wadude e biol horejo Amerikanajo Washington no jogi kumpite hollude wonde Russia na bikonun ko be suudi be fudnage Ukraine ben hino elta ngam wadugol hareji e der chae e hutorgol fettaide fandare mabbe den ko newinangol Russia habugol Ukraine e hore tonye
Koto France paden Christian Tobira ala tima jeyado e sungoji horejo leydi padi e dum o fodi waylo wayloji e lamngu ha e sariya portal teddube hedibe ko do tongude na kabruji di on jarama e kettogol e doftogol njubude refi fulfulde